wa ngeke bazongithathela wena. Awukwazi ukuhamba njena dali wami, ngeke bazongitapela wena. Awukwazi ukuphuma njena,
awukwazi
ukuphuma njena dali wami,
ngeke
Shinja, baby,
shinja.
No more humble, no
shinja.
No more coco, yeah.
Bazunza tela wena.
Tell you shinja, my love,
shinja.
No more humble, no
shinja.
No more coco, yeah.
Bazunza tela wena.
Ay ay, sando samangili, futangi lauli. Ukuthi mawumuhle kanjena bazomthathela wena. Nginomona pain angikulawuli. Yabona mawubaba kanjena bazomthathela wena. Langaphandle khona ingwenya sihlezi sigebhile, sihlezi sikhamisile, sizongithathela wena. Langaphandle khona ingwenya sihlezi sigebhile, sihlezi sikhamisile, sizongithathela wena. Awukwazi ukuphuma njena, yabona ukuphuma njena, baby. Shinja, my love,
shinja.
No more go, go, go,
shinja.
No more have, yeah.